Costa anashuka, na Beza anashuka. Kwa unyo napanda, snitch anashuka. Na mta napanda, ipishata anashuka. Na mjauka napanda, ichagodi anashuka. Kwa unyo napanda, snitch anashuka. Temeka napanda, na Beza anashuka. School bus panda, school bus panda. School bus paka degeta, school bus panda. School bus paka mpangala, school bus panda. School bus paka kingo, school bus panda. School bus panda, school bus panda. Midundo